Atenge kwanga liri ndirira hebya budde mbigezo kyekibiina ekyomusanvu ebyakolebwa omwaka ogweddenga bino bigenda kufulumizibwa lunaku lwaleero. Omaka wa gavumenti emukono Hajjat Fatuma Nabitaka Ndisa basabye abaddukanya amasomero gonna mu ggwanga okwewalira ddala omuzzo ogw'okufulumya obubonero obukyamu nga baagala okulaga nga bwe bayitidde waggulu ebigezo bino. Onategeeza nti eno kati yafuuka nkola mu masomero mangi ddala mu ggwanga era nga gagikozesa okusikiriza abazadde okubawa abaana, kyagambye nti kikolwa kikyamu ddala era bw'ati alabudde amasomero agakikola obutakigeza ku mulundi guno nti kubanga beeteeseteese okugakwata.
Kati tuli mukeetegekerero okufuna ebibuuzo byaffe eby'ekibiina ekyomusanvu, ate wajja kuyita wakaseera katini nnyo tufuna ebya senior 4 n'ebya senior 6. Tegeza abazadde mwenna mu ggwanga nti ebibuuzo bino nga bigenda okudda fena tutegeera, ate era twebaza systems zaffe eza ebyempuliziganya mu ggwanga nti buli muzadde olina essimu, kozesa essimu, kozesa enteekateeka gye baakulaga okufuna results z'omwana wo. Abazadde abatasasula school fees z'abaana zimalayo, mwe mujja genda kusoma naye era mbakubiriza nti n'amasomero gano tugesiga, naye abamasomero muleme okuwa abazadde results ezitali ntuufu. Abazadde bawe results entuufu, abaana balina okurepeatinga classes bazirepeat.